Yo, Metro Suka Dobo.
Kabaya.
Hurry!
Yo, punguza volume when you addressing me, especially chufiki bay fiki wa free. Nisikila wangaria na money back guarantee. Contrary, walidhani sikuandika niki spit skia hii. Haja waini lemea best believe. Hata mara kwanza kuwai wa miti siku bleed. Never lose, mini demwa ghetto si softy. Hii ni jogo ya jiji kuzoza tangu 16. Faster, kabaya sini disaster. Kwa rap mindio pastor, na lazima mkubali hii injili. Hii chapter, money is the matter. Lafu beshte after like God with the apple and forgiving. Tafta, sikia unani tafta. Juu wako wamechapa. I'm here to tell you this the beginning. In fact, pussy getting fatter. It is like a platter. Kwa money call me goose kwa ceiling. Huku kwangu awe goal huwa mbili. Ya kwanza kuwashtua ego boss kwa ya pili. Number 7 ndio tunacheza ni kwa nini. Kudu vile na die tax bracket ni wanjigi. Business partners ni magoons na wasewa wash wash. No value if I can't fit it in my gold watch. Back shots make him sing like Amo Saint Josh. Bad girl since Neymar akiwa Santos. Mlicheka nkiwa down sun kwa top of cost. Daily na balance profit siyezi make loss. Told my mom toy work and it's star niki floss. Akasema anajua nilitoa from the source. Niko zabe black dress na matiki air force. Mina kusota is a no, nisha file for divorce. Niki blaze ni mangua is a dandora phase 4. He told me to send notes na muliza what for. What for, wanateta what for. Nili even score, nili win he war. Yo, I don't even try no more. Amebeba nyundo na muitanga so. Ka ice kwa vodo. Niki posta G, niki tuta ignore. Manzi wa Nairobi to the motherfucking core. After kuligalize, nasafisha na kolon. Psh, psh. Punguza volume when you are dressing.